studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkemisar sappo didi lewru mai hitande 2016 jena yamde sokido studio tamani meden tawa e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumar waygal sekira bon competitivité wakati jono jam e dejere warti to yeli mani toli lamu kay o tiagal ko majerde watno tonko rewbelbe ko be jalti so be kulli metti mabbe miccite den wiide mangal pade gombe tombe du jabiri ki be no bonir sabbi de o yimbe len jeegom parmi li hen dido be nawniki wattu jono o sanne kanko jodo kabaruji walde humnine kabaru yiru reji to yeli mani to litam wer tiagal ko on nanga ko waktu joni o yoppita ma sabbi den nangere makko de lawmo hayfi mo hollitinde wiide kanko landini so der do majere wotto le majjundu ko nanga ko wala fu ko nafi sabbi de haday majereji di wadde ko kollitiwde arme malo samile tuna kasen do on le nokko no dirtedo gosi idum le rezo tumbuto o wakati joni ko futi himbe le didon keddiki le hen mangal pade en be kollitiwde du won barmodo le hen kawri talan wonde wadde do bomako do faabe je yalla hono do won sarato be kan totindirde hakkilaaji leedi meden difaabe de yalla hono basiji ngaddidi kan sari red dum wono no sari ya hakkundejo le majju wakati jono be jawon don kaldale kawrangal han tabirede le leedi meden di secret di wono sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hebaade holitinde wiide waktu joni o jam e deejere hentama to yeli mani to tiagal ko rewbele be jaltito so gatto majere mu en ko micciteɗe wiide mangal paɗe gombe tobɓe du jaɓɓitiɗi kiɓe no bonnirde sabi de ko yaata yimɓele jeegom parmi le hen ɓe kolitiɗi ɗiɗon ɓe ka nawniki sanne ɗum waɗi sababu du so baali yeli mani gonɗi jolari ɗum won yaade fa le leydi france ndi kañi e leydi états-unis nokku noddirteɗo paris kañi e new york so yimɓele mabɓe gomɓe tomɓe jalti jeehi dakoyi yeeso to cuuɗi ambassadeur ɗum won leydi mali ndi won leyɗeɗo leyɗele wakkati joni ɓe kolliti metti mabɓe hono jawlel ɗeɓe nelda to wakkati fu warde le leydi ndi kandi humanade hono kabaru yirwereji le nokkuji ɗi ɓe kolliti ɗeɗo jawlel sa ƴeewi laamu o wattata ɗo hani fa keɓen fantade keɗe Mouhamadou Sama Seku
ɓe kolliti wiide ndeɗo majere rewɓe yelimane ɓe yo batta cikitali guyka kaki gollirɗe suudu dogotoro mabɓe fewde e keƴaɓe laamu ɓe aljumare ƴaɓɓi nde fedde ɓiɓɓe yelimane waɗi majagol jonɗe nokku goto dangal gollirɗe keƴaɗo leydi mali gonɗo ngallure paris beete altinere nde markaɓe gonɓe toon ɓe ɗum gaɗi majagol to états-unis to ɗum ɓiɓɓe leydi mali gonɓe toon ɓe gaɗi majagol jonɗe nokku goto damgal gollirɗe keƴaɗo leydi mali gonɗo ley ngallure new york ɓe fi kolliti metti mum en bangal jogalal bongal fi gure ɗe wonande keƴaɓe laamu ɓe ɓe mbihi ɗum yo laamu o immina sariyawol kaɗowo fedde mabɓe gollude ley leydi mali o yoppita ɗum yimɓele fedde nde uddaɓe ley kaso yelimane min dardino laamu o ɗum yo yoppita keƴaɗo fedde nde bakary jambou mo o nangui noon batte anniya imminde baasi ka kanko kay o yoppitama ñande talatare nde wattu joni o kay deƴere warti ley ngallure yelimane nde nelaɓe laamu o ana dooma toon ñande alalbare nde
wattu joni o walde humnide kabaru yirwere leyi laamu yeli mani oɓe kolliti metti mabɓe sanne hono ko yimɓele ɓeɗo barmi koɓe gaɗi landol du hollitinde wiide wattu joni o ɓeɗo yimɓele wala fuu ko landi ɗum hono rewɓele jaltuɓe to so gaɗi mbajere mum en nde ɓe kolliti wiide hakkeji mum en tan landi wattu joni oɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno daña ko huntini dow hen hoore keɗe kanko noddirteɗo laaji sako yo kanko dow goto e laamiɓe ndeɗo walde ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Seku
majotoɓe ɓe ana jiiɗi noon tan hakkeji mabɓe gattene hakkille ɗi woni ɗiɓe keɓali maggal paɗe ɓe gaɗi bawɗe mon en foof ɓe noddi jaati gollidiɓe mabɓe woɓɓe salla ɓe piya rewɓe ɓe letta toon barmuɓe ɓe ɗiɗon ka moɗɗike jaati fadde goto e mabɓe hewta hakkille mum wattu joni o l'hôpital kay min gondi e sawruɗo ɓe yo ɗum fedde noon fedde gaɗowo balla fewde e ɓiɓɓe yelimane e fewde laamu o taƴoral waɗa kay min darda e laamu o yo yawta bawɗe mum saabu ɓeydari jama o banggal yirwere nde famɗa feyi min taykitigue l'hôpital wuuro yelimane wala fay courant so deɓe wari ɓeynude toon dotoron ɓe jettiraka gollirde torsi yala omo hewta hoore makko law min mbihiɓe han ɗum watta biɗen jiiɗi ɗum kaldal ngal waɗale deƴere ka min mbasi ɗum junggo laamu o nde yiya foof eɓe calano newali ɗimin tawtata juuɗe mabɓe
sakiraɓo ɗon mbalinitiri mijoji mawɗo e hello amen bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal ɓe kolliti wiide arme mali oɓe caami kasen le tuno ɗum won le nokkunodirteɗo gosi ɗum le réseau tumbuto le majjum ɓe mbi yimɓele bomɓe sumbu taton kañi en gonno dow moto ngaji tati sollini toon bomboje so mobile aji arme mali ɗin ji jaɓɓoyiɗum ɓe kolliti wiide mobile jaɓɓo gel ɗeɗo bomboje ɗum waɗi sababu du so ministére ngaɓe ɗiɗon keddi ley hen goɗɗo kasen du won barmoɗo ley hen kamɓe yimɓele gaɓɓe oɗo tuna ɓe piɗi fewtude e mobile aji ɗi jaati holita wede nden caggal muɗum ɓe jeehi ɓe dogui wakkati joni oɓe jiyaka tafen keɗe ɗum won kanko conseil to nokku noddirteedo Gourma Rare Ousto ko haali do hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
beta ko o mi hebbondiri e jokko didobo horejo amen njahannodo tumbutu o fangan dum duanza karma be o wada non de mobile mangal parbe ngabban non do bombore irinde idon keddike goto dum bar mi fasanne bondarebe mbaddibe do motoji gollube dum be godda non nokku o bi taton gonno goto fufu ana waddi moto mum tiagal dum woni ko be jaari sere kaaje de kumbitido kan o ana wono le car badido nokku o metruji temdere
tagal ko bonanda yi ngatno le yonter jabbi non de le wuddu leedi meden di do nokku no dirteda masinaabe ko litti wiide wattu jono laamaano wonde landinaade kawrtal mangal nokku no dirteda nampala le rezo sego le ngal do kawrtal be ngara haldile hin halaaji kewdi wakkati jono faabe jayal hono yimbe le gombe tombe fukaani rewrutirde iblisa goddo akko ma boduno han lelirade wakkati jono fa yotto yo wiide yimbe le nyongi tibbe dum brifito e ngeñaaji muen mangal pat en dun abete tonbe ko litti di tagal moddo be ngaran waddo hen horgol fa yimbe le ngabbe di do bonanda yi serie jokkito en nyangado en kede kanko noddirteedo Zabi Ouldou Sidi Mohamedo yo kanko no ministre communido kabaru dewrintinal bibbe mali ko haali do hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
le vendredi le 20
nyande aljumaare nogay lewru mendu kartal wadan nampala ton bangal dewrintinde jaliñi di kaldal gal fuf do dum fawete fedande yiltoto e leno kuji di fadde kartal gal humputinde be do tobede go obo o yo basi o nyifa hakkunde jaliñi di didobel mun waldude nyongitibe be hewtude galleji mun en tatoberde mangal parebe hejan nokkiji di gal ndena ko jama ofuf nebere nde sere gollete sam procureur moti o an hani yamirde yo horgol wade raf jukoja dun wadata raf kawral chatudo woni ko takita hakuno jalingi
de cohabitation et de vivre ensemble
walde humini nde daranade wattu joni o kabaru bibbe malifabe jay yalla hono hakkeji dikane huntinede hore holitamede be puddi kawtal mabbe ile kenya do bomako do ngal do kawtal yoyu wakkati joni o fa sariyaji tacce fa famedo hono ko wadi hakkude bibbe malibe fur yalla nar damal gotal jetter damal gotal tiagal mudun du halaji kewde ngara haade le no kadde le kawrangal han tabirede le leedi meden di ngal do kawtal han timmudi nyalawma hando le do bomako do kede kanko no dirtedo buya dambele o yo avocat don to cour supreme to ko halido hen do fati tango Mohamadou Sama Seku.
Ce qu'on doit retenir de cette session.
Imade ngal kawtal yu fa jangide yimbe lebbe kabaru sariyaji tawangal be yewtan dum kala tidallaaji majji sala idi baba gollirede der leedi Mali hertade talkur jam e dejere siminanu dum sariyaji tawangal di gollira ka sanne der leedi Mali fedde yafondiral ne ana haaja nawtiraaji di sala kala bonandaaji e torraaji ngadi le wattu basi o ana ande e ngattene hakkille magistrat en kalfina kabaru mudum sabi be andani dum sariyaji tawangal dum yata tiagal
mabbe pas important de la justice transitionnelle qui concerne les magistrats
be quality wi do bomako do saaje deede kewde an tampi wakkati jono no kurangaaji di tajirta wakkati fuule nokko le majju do no kambe laami be kabaru kurangaaji nokko mo no dirta edem be quality wi do masinaaji mabbe bondi dum wodi so deedo deede an tampi le di do golleji sanne be quality wi di do masinaaji du wakkati jono be noddi do won yimbe kaade be moddintinte dum be bii dum haani moddintinte do e dum won balde sappo di do tidalaaji ala kaani timmodi le nokko kede kanko no dirta laaji sogo baa yo goto do laami walde edem de ko haali do hen do faccitaango Mohamadou Sama Seku
deux transfo qui allemand
o de poste ana jungo transfo ngaji didi sembe goto e majji fuf ana wara chapantati e go o va wattu joni o transfo goto woni bondo sifa hononi courant o ana wodi yoga mum wawata nawterede bangal client en dum sawi bini ko jotton ko min taccan nokku goto min naba dum nokku goddo wattu sere dum ittaton min naba dum wala non do hononi e bandum sabi sembe courant kasindinaado o chapane jegam e go o va tawane chapantati va tan min baawi gollirde hononi bimini chapantati keddidi wonton ka cadele nawterade de wodi bangal transfo di dabo min gadan bawde amen ka sala hewbe ana keba kuran le nyalom gollobe amen be ana gondi imadraji kewdi sala kala ko boni waylite bangi goddo dum min deldi gollobe amen wobbe dartude dabare to soti batun golleji di fuf ana bama hakke balde sappo
va rétablir dans la normale l'électricité dans la zone
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirabe jurnede jawe yello do ne les réseaux ngadi dem puddira do gawodo be collectivité kuma nawngabe gombe tobbe fa yotti o maire ngabe wakkati jone be gondi e famminede no kaldal e kawrangal wori le leedi meden di lannibe o do golle waldinde be noddirta centre humanitaire pour les dialogues do no humininde kabaru fa bibbe mali fu kalda le majjube collectivité le do balde be do yibbe be pamminti fa be jayal hono kaldal e kawrangal han tabirede le leedi meden di so wurute ngardam fa do kaydo be collectivité hono yimbe le lamu ko be gombe tobbe kene be jide yimbe be kabaruuji be wakkar jono be pamminu de hollitinde wiide dum won kamiyoji mawdi bamoji puwangaaji fa ko yottoto tonuji chapade nay hollitamede fadi jabbiro ka sen do pont kayo sabi debbe kolitir sa e o do pont dum wonon ko moddintini ko fur wala fu ko nafi wattu jono be bi hono ko kamiyoji mawdi jabbirto do hen ko dum watta so o pont wakkati furu bonandaaji andara fa kewto dum Sigurute garanti minden fa o sigaso do ko yaata yibbe le chapande jeegom yaade en ka do non lamu o fa yotto yo bale halanane kanyen gonde hawrutinde ton wakkati jono ngal do ko tanan yoyi faabe jeeyal hono wattu wonde e wayli tirade no be kani jogiraadi do golleji lanni ne bo do golle walde ne do ta pinide ko woni faana mudum do wakkati jono faabe jeeyal hono be kani huntinirdi do golleji hore tagal mudum do be kolliti neddo fu kando hokkitinde hollude hakkille mudum furdu an wayta le ngal do ko tan sekiraabe o katte nyalawm hande kabaruji meddi do holliti di witta watto nangiri en juude ka kedde hedaade honno andir donno do e seeda yewtere meden de ana wodi